Ladies and gentlemen,
my central song is Tizuni.
And your V,
Malu.
Boom, bye, Mr. Boom, bye, bye. Ego gum, ring stopper, and a fly high in a shiba. We sleep zikitema, I'm kai. Let a paper can you buy, come and why you and why. Na kama umepoteza ndo basi kesho hamna stress tena ni steki ziko wapi. Niko na wanangu kizingua tupo kati gang gang kama paki afu kama safi safi. Time binafsi odds ziko wapi nilibeti odds nne zikapata one kati. Na slip zikiletu wa mfuati ila kukristize.
You better watch your back.
Na style za kiwaki usitulete sisi kuzingwana na washikaji kisa kudefend peace. Huku peace dance floor imevunjwa city. Ni sisi na mawhiski na mikeka inatiki. Na ili dundo la estino ni noma. Na switch flow mana nisha chana kila ngoma. Na matfeni ya kidondoka ni oma. Mikono kichwa ni kama guaya amechoma. Wanangu wana nikubali na jua mstari mbele kuniombea kwa kusali madua. Na Mungu aliyejua atatupa kibali tambua haram halali. Usiache kamali utazingua.
Leo nibeti meza unibeti mashine eh. Ina hamu ya kucheza nitashinda pengine eh. Leo nibeti meza unibeti mashine eh. Ina hamu ya kucheza nitashinda pengine eh.
Na kama papa limekata kabla sita kasoro.
Watu we, watu we, watu.
Mvua pesa hindo doma soka toro.
Watu we, watu we,
yeah. Afuna inter bila salam. Gangster without a gun. Man with the master plan. Centro ndo yangu plan. Kwa nyingi kwanza focus pili chagua kwa akili. Siwi mchoyo kama kanji mtoto momba baumbi.
Tunawachoma mana chuki zawa zifanyi situ sile. Na Mungu amesha tona hivyo wezekana lilopanga tilisiwe.
Yeah, hakuna baya, kula kadu na kikisha zimi mtu. Kikinuka zuri mbaya, dudu baya zimi mtu. Na fake smile kaka numba, na mtoto batuli. Ugali mkubwa nyama nyingi ziwa mgando bakuli. Na kincheki picha safi kama niko santori. Afuna mzuko kama iganja na mivuti ya makaburi.
Leo nibeti meza, unibeti mashine eh. Ina hamu ya kucheza, nitashinda pengine eh. Leo nibeti meza, unibeti mashine eh. Na hamu ya kucheza nitashinda pengine eh.